Good Friday on Kaya FM 95.9.
086-00-00959. Valentine's Day is on Sunday. Some are very excited about it. Some are nervous because your partner is angry at you. So we are here. We want to find out when then. What did you do? Anonymous.
Kumba.
Good morning.
You're a lady. Nice. Hi.
Sometimes.
Bye. Tibos.
Mrena in the rest.
Kazlaka. Umnati mfethu.
Hayi yonke
into. That's why bakwatele.
Ashazini, mfethu, yazini. Mbali ungayifakazi kunjima la ngaphansi.
Mm. Wenzeni?
Mfethu wangikwatele, ayi umshana wami naye ngomlomo omude na uhamba ufakaza into ezi-wrong mfethu, yazini.
Ufakazeni.
Umshana, ukhuluma into ezi-wrong ukuthi uteri naphaya. Akusamelanga ngismayile ngabantu la ekhathi. Hayi ngasimayela nabo, hayi dlalela-ke umuntu wami lo.
Manje mamela, I've got news for you, yabo.
Yeah,
sizamile ukufola umuntu wakho, uyayibamba ifoni, but uthi ayikho into afuna ukuyikhuluma nawe kwamanje. Usakwatile matsala.
Hayi bo, yabona ukuthi ukwatile lo muntu because ngithi ngiyamfonela nasekuseni. Hayi hayi,
nami lalela
ukuthi if bo ufone la wathi hi Skumba, hi Mbali, I'm sure bekazophendula. Manje problem yakho ukuthi uthe Morena and the rest. Sala.
Nani sengikwatile, angithi namba ngikwatile.
Bye bye. So we tried calling Mundu Gaga Tibos, but sister is really angry and she's not looking forward into Valentine's Day out.
Yo.
Sheila, what's your magic? That's your flop. Marasi, tick pen. Go straight to Komor. Sheila?
Yeah, what's going
on, Jan? Right, Mina Wena.
I'm great.
What's that?
I'm going to uhambe neskiya angikhiyela ngaphansi mara kuya uzikufikiri athi mina ngifonanga nanamhlanje uhamba ngakhulumisanga yebo
manje Valentine's Day izoyenzeka
kanjani manje nizoyenza kanjani ngoba nenkinga iningi
ngaleso sikhathi mina ngiplana ama double date for Sunday
naye
yebo
uzohamba uyona
hayi tikujela into ongayazi ke akayi lapho yena akayi lapho akayingeni futhi.
Ah,
I'm serious. We're trying to call him. He's not answering his phone.
He's not answering.
Ah,
Mara mamela ke, ngothando lukaNkulunkulu. Matsala.
Hello.
Shabu njani matsala?
Shabu.
Skumba nombala ekhaya FM.
Okay.
Yeah, isaster yakhala manithi uyikwatela wena ngendaba yeKia ni and wena awuyindawo ngeValentine wingenda yilen.
Kumba,
ngizodla. Angiyabuza phela manje wena ungikwatshela sister ngenxa yesikhiya.
Isikhiya nje.
Kumba, ngizodla abantu besifazane.
Senza.
Labantu la yazi nizodla abantu besifazane. Kumba, usirasi na Skumba uyangifonela.
Ufonelwe yini?
Ufonelwe yimi nombala sithi usister ushilo yakhala athi wena ukwatela indaba yesikhiya.
Sine key holder nje les key les or somebody use nje
key holder yakho na ipiya ipiya
Sheila bamba kancane matsala Sheila nang lo bhuti ekhuluma naye
sona cham vele
serious. Like, serious.
Manje but ufuna ukuthini kusisi?
Now is Khumbu uyafona Khumbu. Khumbu nawe uyafona. Ngenxa yesikhiya nje, ngenxa yesikhiya.
Askies madzala.
Yo Jolana sinamona yazi.
Khumbu ngifake inkingeni Khumbu.
Inkinga yani ngoba umuntu wakho lo or baningi na?
Ah uyayiwani, I'm proud to say medium you one.
Manje inkinga yani kufanga. Tengo pumenten babani enjoy Valentine's Day. How suka? Hola.
Rewinding Kaya FM on FM Rewind. Visit kayafm.co.za for more.